Exclusive from Zambian Music. Whoa.
Yeah.
Edit you crazy for this one.
Gotcha fire. Economy abuta toze. Sabuta na lama. Ukaona. Sini kuyaka. Sini chitira dara. Pamisi tigozi kupaka. Unitumila mugana kupela. But you are on my case like I never did you want them. Who's a better bunchy wuka? Wanna bani manga? Resha unipaza ya paka. Uluga pena na manina. Bibi unipaza ya paka. Hate bime. Nakanoni sebeze sabaka. Sigi sifiti nagona. Simu za rekodi sebeze sabaka. Jape nagona. Yalama sinikala na solio seine. Nikaguza tininipe, ukazidi pele lako. Nikaguza tizafuta, ukazidi pele lako. Nalama sinikala na solio seine. Nalama sinikala na solio seine. Nikaguza tininipe, ukazidi pele lako. Nikaguza tizafuta, ukazidi. Batinga na kwe banshikwete. Iwe kumona kwa tini nkuta. Na sindine nina lenge sati. Ekonomi ifute. Vintu fakosa chape konze mwana. Sunga shikwa swike pangala. Tekwe bati kwa ngala mapize. Nishita umo na shitandala. Cheso kupaza makurisho kupaka. Mapaka mana kandala mano kupaka. Matientu kosefe mkufwaya. Notinga wakuta na tibao yaba. It is what it is for yaba. Bacharo takwa vifya mahala. No. Pandala mazanga bankala na pipi. Niwa vela kugeti wali pipi. Pandala mazanga bafuna noni zonde lapo. Na kumeso munga ninu kila pipi. Kwa sefeko na paka fewa riemo. Na vashabe alikemu paka baswemo. Nikatambika kuchabe na pa TV. Nishibamba kunitumila masivi. Alo connectors ndimo muchitika. Mudi nazo ndala masizi mabisika. Wale fuwa hafati toka nefene mbuto. After my hands I've been dating nenge mfuko.
Nalama sinikala na solio seine.